Fresh out from NigerRemix.com.
Vishwa vyoku masupo supo na deka tu Yani fululu Nabuwa mavitu uchana usiku mabusu tu Ashindwe pepo Ashindwe pepo atoki 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 Sambona naomba po, yamani anaomba po.
No yeye uyo,
haloni onawafo. Sambona naomba po, yamani anaomba po. Boku fulu fululu, nalishwa vyuku masupo supo na deka tu. Yani fululu, nabuwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Fulu fululu, nalishwa vyuku masupo supo na deka tu. Yani fululu, nabuwa mavitu mchana usiku mabusu tu. Ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke, ashindwe pepo, ashindwe pepo atoke.
Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau, niteme, niteme. Baki uko uko spashi viboro shakusahau Niteme, niteme Babu niteme ushauchezea moyo kanidharau Niteme, niteme Baki uko uko spashi viboro shakusahau Niteme, niteme
Comic Slicer